Uyu munsi rero katunyarukire mu gihugu cy'Afrika y'Epfo tujye kureba uwitwa Bulelwa Mukutukana uyu nguri rero mwamumenye nka Zahara waririmbye indirimbo Uyu muhanzi kazi rero yavutse muri 87 mu gihugu nyine cy'Afrika y'Epfo akaba ari umwana wa gatandatu mu bana barindwi tukababwira ko rero ari umwanditsi akaba n'umuririmbyi ku myaka 6 rero nibwo yatangiye umuziki aririmba muri korali nyine bya bindi bya Sunday School hanyuma ku myaka 9 nibwo yavuga navuga ko yagiye muri korali irenze iyo yari arimo icyo gihe icyo gihe babyitaga ngo ni senior choir hanyuma rero atangira no kujya aririmba mu muhanda abantu bakamu bona ari naho abantu bagiye bamumenyera ari naho yaje guhurira n'abantu bamufashije gukora album ye ya mbere yiswe Loliwe muri 2011 tubabwira ko rero uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore afite ibihembo byinshi bitandukanye hano kuri uyu mugabane wa Afrika ndetse no hanze tubabwira ko rero muri 2012 yitabiriye amarushanwa yabaye muri South Africa y'umuziki azwi ku izina rya South African Music Award aho yabonyemo ibihembo 8 hanyuma muri 2013 yitabiriye amarushanwa ya Kora Awards nayo ni amarushanwa akomeye hano muri Afrika yaje rero kubonamo ibihembo bikomeye naho abo kazi mwiza w'umwaka muri 2014 yaje kujya mu marushanwa ya African Music Magazine Award abamo umuhanzikazi mwiza w'umwaka agira album nziza yagurishijwe cyane kurusha izindi ingingo nyamukuru yatumye umunsi tumurebaho cyangwa se tumuvugaho nuko muri uyu mwaka wa 2022 turimo gusoza yaje ku rutonde 100 rw'abagore bahinduye ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye rwakozwe na BBC yingi rero akaba ari ikinyamakuru gitangaza makuru gikomeye cyane hano kuri iyi singira ngo abenshi murakizi ikintu cyo cyatumye ajya agaragara kuri uru rutonde nuko ari mu bagore bagaragara cyane mu kuvuganira mu kwamagana ihohoterwa rikorerwa abagore muri iki gihugu cya South Africa cyane ko nawe avuga ko ari amateka yamubayeho